kunezimo nezinto emhlabeni ukuthi mangabe zisizungeza siphelelwa amandla singazi ukuthi sokwenza njani. Lithi iBhayibheli kunendoda eyahlaselwa amabutho angaphezu kwamabutho wayo. Le ndoda yakhuleka kuNkulunkulu yabuza uNkulunkulu ukuthi mangenze njani. UNkulunkulu wathumela umprofeti wathi kule ndoda ungasali, beka abaculi, thatha abalefi babeke phambili. Le ndoda igama layo uJehoshafati. Lithi iBhayibheli watshela amaqhawe webutho ukuthi cha, angeke nikwazi ukuyinqoba lempi. Uthi uNkulunkulu le mpi akuyona yethu, kodwa uNkulunkulu uthi impi yakhe. Wasethi uNkulunkulu hambisa moneyi phambili, ngizokulwela le mpi. Athi uJehoshafati, uyangilwela. Phakamisa izandla uJehoshafati athi uJesu, uyangilwela ezimpini. Ngisho noma amabutho wesitha ngaphezu kwakho, hlala ethembeni ngoba uJesu uyakulwela. Waqhubeka uJehoshafati wahamba wayolwa impi, wayilwa ngenkulo. UNkulunkulu wamenzela isimanga. Abakwa-Israel abahlalanga ngokuthula eJerusalem. Lithi iBhayibheli kwakukhona izitha ezahlala njalo zibalwisa. Kwathi ngelinye ilanga uNkulunkulu wathumela ingelosi yahambela insizwa, wathola insizwa uyifihlile. Insizwa izama ukugcina okuncanyana obokusele. Yathi ingelosi, ngiyakubingelela qhawe lempi. I salute you, man of valor. What to Gideon, ubonani akunaqhawe lakimi. Yathi ingelosi, uyiqhawe ngoba uNkulunkulu uthi uyiqhawe. Yathi ingelosi, hamba Gideon ngamandla onawo. Ungaboleki izinto Gideon, hamba ngala mandla onawo. Ngifuna ukuthi namhlanje ucule njengoGideon uthi uJesu unamandla. Uyangilwela. Watata mabutu Gideon washona na. Wathi Jehova Gideon, labantu baningi, angeke ngikwazi ukusebenza ngabantu abaningi ngoba kwesinye isikhathi uNkulunkulu ufuna wena uhambe wedwa. UNkulunkulu uyayivumela i-medical aid iphele ngoba efuna wena uhambe wedwa. Wathi uNkulunkulu kuGideon, Gideon, hamba nabe manzini. Ngisafuna ukukhetha abantu. Lithi iBhayibheli washona uMoses, indoda eyakwazi ukuvula ulwandle, indoda eyakwazi ukuletha ukudla kuphuma ezulwini, indoda eyayikhomba amatshe aphuma amanzi, indoda eyakwazi ukuphakamisa inyoka abantu baphile, yashona. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wavakashela enye insizwa ogama layo linguJoshua. Wathi uNkulunkulu kuJoshua, Joshua, uMoses akasekho inceki yami, kodwa kusele wena, wena ozothatha labantu badlulise. Ngoba kwesinye isikhathi abantu esibathembayo uNkulunkulu uyabasusa ukuze kusale mina nawe. KunaboJoshua namhlanje ofanele bathathe ama-families wabo, bathathe ama-company wabo, bathathe amasonto wabo, bathathe imindeni yayo bayeqisele ngale ngoba hey, uJesu namandla. I want you to lift your voice to Jesu namandla.
Jesu namandla.
Uyangilwela zimpilo. Yeah. Jesu benzeleni akuphakamisa izandla zakho nawo uthi Jesu namandla Jesu namandla uyangilwela zimpilo kunesitha esilinde wena emsebenzini abantu abafuna ukukubulala abantu abafuna ukukuthelela izinto kunamathakatho ofuna ubatshela namhlanje ukuthi noma ngabe nithakatha niphumaphi uthi uJesu namandla
Hey my people, this is Ney Zimu. Please get this song as your caller tune. Just follow the instructions on the screen and bless all your callers with some great music. Thank you for your support and stay blessed.